since the river wet.
I like it the way you really tell me my only one. Every day you wanna see my babo gang. Ah baby when you don't na kumisi. Kibalidi mwenza kuna isi. Asifanya uje unikisi. Mi amo. Umeniweka lockdown baby na isi. Kwenye penzi lako mi naishi. Umefanya naimba muziki. My love, mi amo. You my only one. Oh baby, you my only one. Ay, ay, you my only one. Ay, oh my baby, you my only one. Baby, hadike umukwano. Jina lake naweka mabano. Baby, sitaki mashindano. Yendo uzi na mindo sindano. Kibalidi mweza kuna isi. Asifanya uje unikisi. Miamo, miamo. Umeniweka lockdown baby na isi. Kwenye penzi lako mina isi. Umefanya naimba muziki. My love, miamo. You my only one. Oh baby, you my only one. You my only one. Oh my baby, you my only one. Equalizer.